shots.
Bad energy.
Usiji pe stressi.
Bad energy.
Kata kiringi.
Cha bad energy.
Oh, me like that way. Me like my way.
Sisigilu kwa mtu mi kwa muumba tu. Na kunjaga sura nikio toileti tu. Na uzaga sura nikio kwa video tu. Maisha ya niwezi napigena nayo tu. Hello zangu zipo njiani ge.
Sogea karibu.
Sikupi majaribu ge.
Sogea karibu.
Nikutoe kundu. Kapeti jekundu. Tusena kata fungu. Sogea karibu.
Pumzi yangu ndefu shetani ya fuati girl. Oh yeah, yeah.
Me like my way.
Life is too short.
Bad energy.
Usijipe stressi.
Bad energy.
Kata kiringi.
Cha bad energy.
Oh, me like that way. Me like my way.
Ita washikaji zako tonight. Prince is on me tonight. Usijifunge kabisa.
Oh, me like that way.
Me like my way.
Oh, mesema unapenda bata. Ani mpaka kusaza tonight. Demu wa mtu ni demu wa mtu tonight.
Na siri ya mtu haivuji kwa mtu tonight. Oh, me like that way. Me like my way.
Me like my way.
Life is too short.
Bad energy.
Usijipe stressi.
Bad energy.
Kata kiringi.
Cha bad energy.
Oh, me like that way. Me like my way. Life is too short. Stressy, kata kiringi,
cha bad energy.
Me like my way.